Personally, me would die. Personally, me would die, Ganji. Hello.
Money machine, smile for me. Sana jua pesa ndio anthem. Bado ni sisi tena above them. Yeah, yo. Money machine, smile for me. Sana jua pesa ndio anthem. Bado ni sisi tena above them.
Nadei Ganji, nadei Mariambis, Kejendai, nadei kusunda Chavis. Nitiki mdingi laki sitaki marriage. Niko kwa ATM, na window money. Nadei Mareka, minadei Cheda. Sitei loving, minadei money. Sina besuiti, mkate honey. Sitei loving, minadei money.
Money machine, smile for me. Sana jua pesa ndio anthem. Bado ni sisi tena above them.
The enemy's poverty. The enemy's poverty.
Sinitatesa nikishika mapesa. Nitalipisha venye niliteseka. Wazingwa kinicheka mapenku nilenga. Sikuwa na mrenga nikistep kalesa. Nikiwai tupesa nitajipindenga. Rentiko ntasepa na ndaki ntajenga. Nikidai kusave labda nmedikeja. Jun kitoka njei lazima spend bop na thai. The enemy's poverty na despa pake po popote.
Money machine, smile for me. Sana jua pesa ndio anthem. Bado ni sisi tena above them. Ala 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 alo sabonero si sino joni kwa madu. Ala 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 alo sabonero si sino joni kwa madu.
Mize na move manze uwezi ukanistoisha. Na sijifanyi niko neona na josina. Usianzishe vita unajua uwezi maliza. Manze niko na success ezi nkaficha weekendi niko jake. Na maisha joni private shukrani joma bale. Na story mingi staki. Nabana staki shapre, jumasha saini shware, narada saini swafe.
Personally me udai, personally me udai Ganji. Personally me udai, personally me udai Lavi.
Hello.
Personally me udai, personally me udai Ganji. Personally me udai, personally me udai Lavi.
Money machine, smile for me. Sana jua pesa ndio anthem. Bado ni sisi tena above them. Yeah, yo. Money machine, smile for me. Sana jua pesa ndio anthem. Bado ni sisi tena above them. Yeah, yo. Ala 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 alo sabonero si sino joni kwa madu. Ala 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 alo sabonero si sino joni kwa madu.
Ala 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 alo sabonero si